Kuchezewa okutembele Zikiriza kusembele Zikiriza okutunulira Olichifana nche batanasiga Katonda ya unda kwenye yewonya Zikiriza okukwatako Zemuno, mkwe gomba, kulabu abalogo, abulina maso, ngagago.